kubanzima ukujabula emcimbini uwakwakho ehlale phakathi kwabantu ongabazwile kahle. Nanxa kunjalo, kodwa emshadweni kumele kube nezinto ozamukelayo nozalayo. Futhi mhlamba kukhonzuzo ukunqabela umkhwena wakho isikhathi sakhe nabangane asikhethela bona. La ohlelweni ezomndeni namhlanje sizoke sithi ukukha ngokujika lolu daba hlala ungasuki. Ezomndeni uhlelo ukulethezeluleke iphathekayo ngaba ka focus on the family. Uma kodwa usibhalela umbuzo wathi ikuphi engakwenza ngokungabe inkamkam kwami ngabangani bomkhwena wami. Sithokozile futhi sebudlana obuhle kakhulu. Ngaphandle kwento eyodwa nje angizwana nabangani bakhe. Ikhona indlela yokusombulula le nkinga. Isolele kuphikisana nonqubuzana ngazo zonke izikhathi. Kuhle kuba sisho ukuthi ukwazi nokhalipho nokuqondo okudingakalayo ukulungisa lokhu kungefani kwenu osekuchazile kusemqoko ephumeleleni komshado wenu. Njoba sibona thina lolu daba lungakupha wena nomkhwena wakhe ithuba elikhulu ukufunda ukuthi kusho ukuthini ukuthambela ukuthandwa ngomunye umuntu. Awukho umshado oyonqoba ivungvungu zeminyaka uma kuwukuthi ngamunye kuwo akafunda ukwehla kwakuthandayo aniku wakhe akuthandayo zikhathi zonke kumbe anikeze omunye ithuba kulo mshado. Bengasiza ke uma bekuthiwa besinolwazi oluthexaxa oluqonde ngqo ngesimo seni phecelezelo specific. Awuchazanga ukuthi yini engumkhwena wakho ongayithandi kubangane bakhe. Yini ngempela lena ekuvimba ukubafaka empini yenu nokubamukela. Ngakube banokuyiphatha ongenakho ukuvuthwa komqondo, unganaki, ungayiphathi kahle. Uma kunjalo ke siphakamisa ukuba umkhwena wakho aliqonde lolu daba. Udinga uyibuza yena ukuthi kumba ayibuze yena ukuthi lo bungane buyiqinise lihle kuye nasemshadweni wenu na. Uma kuwukuthi kunomuzo onjena owehlukile bobuso babantu, singakuphonsela ukuba uyiphoqele ukuyifundisa ukubazi labantu bese uthola izinto enimqondofana kuzo eningakhela ubungane kuzo njengemndeni. Asingathekise ngokuthi mhlawumbe ngabantu abakhonza ukukhuluma ngebhola ezinyawo kodwa yona into enganandaba nayo leyo. Sekwafunda yini ukuyigwinya ngokuthi kube nguwe ofundayo ngebhola ezinyawo ukwenze ngenxa yomshado wakho. Umbuzo lena ke okumele uba uyicabangisise kahle. Kunelinye ikhongco ngalolu daba okumele libukwe. Awusho ngolutho ngokukholwa kwakho kodwa uma kukuthi ungumKristu, uNkulunkulu uyazisa ezokuxhumana ngokweqophelo liphezulu kwezobudlelwane nabanye abantu. UJesu akazange asitshele ukuba sithande kuphela abo esikubuka kunye nabo. Wasiyala ukuthanda umakhane wethu. Ongawunoma ubani uma sesithiwa sesihlala naye noma ngasiphi isikhathi njoba nathi kuyaye kube njalo kithi. Nakubungeke wanokuningi okumqondofana nabangane bomkhwena wakho. UNkulunkulu ukubizela ukubabekezelela, ukufunda ukubamukela yebo nebala nokubathanda ngothando lukaKristu. Asikhuthaze uthi jeqe kuwebsayithi yethu kuyinsiza ezingakusiza ukulungiselela lolu daba ngendlela eqondile. Incwadi efika emqondweni wethu ngethi Love and Respect ebhalwe ngu-Emerson Engerichs. Nokho sinamakhulu engamakhulu ezinsiza ongakhetha kuzo nemibhalo futhi ehlukahlukene engezihloko eziningi engaba inhla kamxhwele kuwe. Ngakho yithi cofocofo ku-safamily.co.za ukunteza kuwebsayithi yethu. Sikhuleka ukuthi uyibukisise enhlizweni uyihlole ukuthi lobunyama nambano nabo ngabangani bomkhwena wakho buqhamukaphi hlehlehle. Ubudlane bomshado wakho ufanelwe yonke amandla nesikhathi sonke ongasifaka kuwo ukuze ukwazi ukuthi ulungise. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwa ohlelweni oluzayo.